me daddy. I want to see me bad out taki. Au mekunyo mkongote. Manazi pombe zinaendachi. Oh baby G, oh what I see. Na nipeleka nari munti. Niko mabenzini. Na sasa niwe na miho. Oh baby, oh my love. Baka umesha doe ode paradiso. Na upole wako ulivyo. Penzi lako kubwa zito sio kitoto. I love you baby.
You rock it, reggae, I'm a bruisey. My baby, wake up and newsy. Today's our day, let's pick a bruisey. It's your party time, niko na mama. Tuko happy, muda wa sama. Oh baby, tell me if you happy, baby, eh. Okay, choka, twende zetu in my bed. Oh, you are okay, leo, I don't care. Because today's party. Oh baby, oh my love. Paka mwisho tuwe ote paradiso. Na uzuri wako ulivyo. Penzi lako kubwa zito sio kitoto. I love you babe.